President Yoweri Kaguta Museveni atenderezza obuweereza obw'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazire eyaliko minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eyatandikirwako enkola eya bonna basome mu primary ne senior. Museveni ategeezezza nti enkola eya bonna basome ebadde ya nkizo nnyo mu kutuusa obuweereza obw'ebyenjigiriza eri abaavu okuli abawangaalira mu byalo ne mu bibuga. Obubaka bwatisse omumyuka we Jessica Alupo mu kuziika Geraldine Namirembe Bitamazire e Butambala. President Museveni ategeezezza nti omugenzi abadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe omuli n'okuwaayo alipoota ez'enkizo eri ministry ku ntambuza eya ettendekero li Uganda Management Institute gye yali omuyima w'ettendekero eryo.